Ke ngaphambi kokuba sithandaze, ndingathanda ukutsho oku. Okokuba kubusuku obugqithileyo, ndiyakholwa ibibubo, ndithe kwinenekazi, ukuba ubuya kwenza njengoko siyalelwe sikwenze, okokuba iyakuba usana lunentloko enamanzi, iyakuncipha. Kwaye intloko yosana yancipha kubusuku obugqithileyo, isiqingatha esinye se-intshi ngomlinganiselo wentanjana, kwaye inenekazi liyizisile apha ngoku. Ngoku, isizathu ndikwenzile okuya, dade, kungenjongo, yabona. Ukuba ungabona into ethile ebambekayo isenzeka, oko kuyakwenza ukholo lwakho longezeleke ukukugcina ekuyikholelweni. Ngamanye amaxesha, ndikwenzela oko nje, mhlawumbi, njengokucela umntu aphakame, athathe inyathelo okanye amabini, shukumisa isandla sakho, jikelezisa umnwe wakho, nje into ethile abanokuyenza ngokwahlukileyo, nje ukubenza babona babone ukuba konke kulunge konke, babaphakuphaku nje baze bacinge ayiyokwenzeka, kodwa iyenzeka lonke ixesha, yabona, ifanele yenzeke. Bangaphi abafuna ukukhunjulwa emthandazweni ngoku, ningaphakamisa nje izandla zenu nize nithi, Nkosi siphe yona, asithobiseni iintloko zethu. Nkosi, njengoko sisiva eli elikhulu elidala iculo lecawe, libhalwe ngowethu othandekayo umhlobo, uPaul Radier, kholwa kuphela. Siyacinga ngoku ngenkwenkwe eyaziswa nguyise kubafundi. Kungekho ngaphezu kweentsuku ezilishumi emva kokuba uYesu ebanike amandla okukhupha iidemoni nokuphilisa abagulayo, kwaye naku apha boyiswe ngokupheleleyo kwingxaki yesathuthwane. Kwaye bayibona iNkosi yethu isiza, waze uyise wabaleka wathi, Nkosi, yiba nenceba kuthi, unyana wam ngamaxesha amaninzi uhluthwa lidemoni. Ndimzise kubafundi bakho kwaye abakwazanga kumphilisa. Wathi uYesu, ndingakwazi ukuba uyakholwa, kholwa kuphela. Oh Thixo, akukaguquki nakancinci ukususela ngoko. Usengomnye onothando olungileyo nonovelwano uThixo, njengoko wawunjalo ngoko. Ke usenjalo wena nanamhlanje. Kwaye Nkosi, njengalaa tata, sonke siyakhala, Nkosi, wena nceda ukungakholwa kwethu. Ilula kakhulu, sikhubeka nje kuyo, Bawo. Sifuna ukunikezela kuwe imibulelo nezibongo, ukuchukumisa olwasana luncinci kubusuku obugqithileyo. Ukubona olwakhakhayi ebeludumbile, obekuyiyo, okokuba ithambo lityhalele ngaphandle, lihlile, ngesiqingatha se-intshi kubusuku obugqithileyo. Sinombulelo ngako oko, Bawo. Xa sisazi ukuba oogqirha bethu abananto kuphando lwabo ngalaa nto, akukho nto banokuyenza ngayo, kodwa wena usenguThixo, ichule lazo zonke imeko. Sibulela wena, Bawo. Sibulela wena ukuthembeka kwalaa mama nokulunga nokuthobeka ngokubuya nentanjana ayincamathisele kweli phetshana apha ukuze abonise esidlangalaleni ubungqina bakhe ukwenzela uzukulu kaThixo. Wanga owakhe omncinci angaphila abe ngoqhelekileyo umntwana ukwenzela uzukulu lwakho. Jonga kuzo zonke ezazandla zinyukileyo, Bawo. Ngasinye kuzo sinesidingo, nesam kananjalo, Bawo, sinesidingo. Kwaye apha zininzi apha ngohlobo lombhalo okanye kule bhokisi, abo ngabanezidingo, abantu abanezidingo ngenene. Makwenzeke, Nkosi, okokuba ngamnye uya kufumana isicelo sakhe ngobu busuku. Bangathabatha obu bungqina balo mama, kwaye njengomzekelo ukubonisa okokuba xa utsho nayiphi into igqityiwe, wena konke ekufanele sikwenze kukuyamkela size senze ngumsebenzi ogqityiweyo. Siphe Nkosi okokuba nganye kwezi leta neetshefu abantu ezithe zabekwa phezu kwabo bangabangaphiliswa, wonke ubani abathe baphakamisa izandla zabo, Bawo, bangabangamkela iminqweno yentliziyo yabo. Sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Bendifuna nje ukunibonisa intanjana apha elaa nenekazi nantsoke. Okokuba intloko yolwasana luncinci inciphile njengoko iNkosi lisithembisile ngomoya oyingcwele kubusuku obugqithileyo. Akamangalisi yena ke kusinika enkulu inkuthazo yokuba nokholo kwaye sikholwe. Ngoku Kau Yesu athoyo kulamthi uMarko ishumelana amashumabini nesithathu akusayi kubakho umuntu utyayo kuwe ukusukela ngoku kusenokuba zange angcole ngokuba njengoko ngokuphandle wayepholile malunga nani ndiyabafundi bakhe nje iyacina omnye wabo wamva yena kwaye yona xa esasathuthwane xa seza phambi kwenkosi uYesu inkwenkwe yaba nokona kuxhuzula kunzima eyakhe yanako mhlawumbi yawela phantsi okungathi yayifile kodwa yaqonda ukuba ihlangane nomntu othile onokholo olukude kakhulu kwabo bapostile ngoku ndingathanda ngomntu ongakhange akholelwe kwimpiliso engcwele aqaphele oku uYesu wayebanike amandla wokukhupha imimoya kwaye babesilela hayi kuba amandla asilela kodwa bona basilela uYesu wabaxelela utheni singabanga nako ukuyikhupha wathi ngenxa yokungakholwa kwenu ibandla lisenamandla uThixo zange awasuse amandla akhe ebandleni kodwa ibandla alinalukholo olwaneleyo lokukwenza ngalo kuko konke ilula injalo sizama ukuyenza nzima ngamanye amaxesha kodwa ngaphezulu uyenza lula ivangeli kuxa uya kuba nokwenene kakhulu xa usiba lula ngokwenene malunga nayo watsho njalo uThixo oko uyayiphendula kwaye koko kuphela kwaye ikholwe nje qhubeka xa uYesu wathi akukho mntu uya kudla kuwe utheni amagqabi ayemahle nje kwaye eqhakazile njengoko ayeke anjalo ixolo likhangela ngalinto enye kodwa ezantsi kakhulu ngaphantsi komhlaba kwezo ncambo ubomi baqalisa ukunyamalala kwaye kunjalo kumhlaza phezu kohlobo lonke lwesifo onokucinga ngaso xa unokwamkela ilizwi likaThixo ezantsi kakhulu ezingcanjeni umhlaza ungaba lapho isandla sakho singaqina nje oko akunanento yokwenza nempiliso engcwele iyi ukuba unokukholwa yabona ezantsi kakhulu ndaweni ithile sele iqalile ukuya kusebenza wathi uYesu ukuba nithi kule ntaba funquka kwaye ningathandabuzi entliziyweni yenu koko nikholwe ukuba oko nikutshiloyo kuyakwenzeka ningakuzuza oko nikutshiloyo ayintlanga loo nto ibiya kuvela phi loo nto nyana kaThixo amazwi akhe amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa ngoku kodwa ilizwi lakhe alisokuze ngoku kuphela kwendlela onokukwenza ngayo oko kufanele ube nembono elungileyo kunye nenjongo elungileyo ngoku ukuba ndiphumela ngaphandle apha ndithi ndiza kubonisa ndingayisusa le ntaba funquka ntaba ayisokuze isuke ngokuqinisekileyo hayi nokuba ndinantoni ifanele ibe kuqala kufanele ufumane intando kaThixo eso sisizathu ngamaxesha amaninzi kumgca wokuthandazela ndifumana obona bunzima kungenxa yokuba yinto ethile ehambe ngomgcana njalo njalo kwaye kulapho ubuya uyifumane kwakhona kodwa jonga ukuba unesingahlanjululwanga isono wakhe waqaphela kwingxaki phambi kokuba ndicele umoya ongcweleyo uphume ndiqaphela laa ngxaki ngokuqinisekiseka kakhulu ukuqinisekisa ukuba akukho nto koba bomi eyakuthintela nantoni yabona ngokuba khumbula kwezi zipho ungangena engxakini ngazo uThixo uyakhumbula ngaxesha lithile wanika umprofeti wenza umprofeti kwindoda uMoses wazamcela ukuba ahle wayokuthetha nelitye kwaye umprofeti wayethabathe kakhulu waze wemka walibetha ilitye echaza ubuthathaka bukaKristu ukuba uya kufanela afe okwesibini okanye abethwe okwesibini wayenamandla wokuwazisa kodwa yayingeyontando kaThixo andizange ndibe nokuyikholelwa eyokuba yayiyintando kaThixo yokuba uEliya ajikeleze ngoba bona aba bantwana babemgezela malunga nentloko enempandla andicingi ukuba wayefanele ayenze laa nto kodwa wayengumprofeti kwaye wayecathukisiwe waze wabeka isiqalekiso kwaba bantwana saza iimazi zamabhere ezimbini zabulala amashumi amane anesibini babantwana abamsulwa yabona kodwa andikholelwa ukuba wayefanele ukuyenza laa nto kwaye iba nje thina uThixo ndiyakholwa namhlanje phambi kokuba abeke ibandla lakhe emandleni uyalivavanya ibandla lakhe ukubona eliya kukwenza thina kwixesha elilandelayo mhlawumbi ukuba inkosi ithandile xa ndibuyela siya kuba nexesha lokuhlala kwinto enjengaleyo kwinto elungiselela ukwenzeka kwaye siyakwazi ngakumbi malunga nayo ngoko kodwa ukuba uyakuthetha nje ilizwi uthi Nkosi, ndiyayikholelwa sukuyithandabuza nyaniseka entliziyweni yakho ngoku yithi umzekelo ndandisentlanjeni kwaye andi ndishumayela kwizigidi zabantu kodwa nje ukunqumleza intaba phaya liqela labantu abalikhulu kwaye bayafa ngaphandle kokwazi uKristu. Ke ndinesigidi apha endifanele ndishumayele kuso, kodwa noko into ethile entliziyweni yam iyandixelela. Nqumla uye kwaba bantu, yiya kubo, bayatshabalala. Andifuni kuziyela, kodwa kukho noko into ethile kum. Yabona, lowo nguThixo ngoko eshukuma. Jonga injongo yini eyiyo, jonga yinjongo eyaphi, hayi ukwenzela isiqu. Ngoku ukuba ndithi kulungile, ukuba injongo yam ilungile ukuwelela ngaphaya, kodwa xa ndifika phezulu phaya kwaye nantsi intaba enkulu, ndithi uyazi, ukuba ndifikelela ngaphaya kwalaa ntaba ndize ndisindise lonke elakhulu labantu, ngenye imini baya kuba nomfanekiso oqingqiweyo wam phaya, umzalwana uBrenham, umseki mabandla omkhulu. Ngoku injongo yam ayilunganga, intaba ayiyi kuwa, hayi mhlekazi. Kodwa xa injongo yam nembono ilungile noThixo esentliziyweni yam endikhokela, kwaye andinakufikelela ngaphaya kwentaba, ekujikeleni intaba, phantsi kwentaba, bendiya kuthi, ntaba, funquka. Mhlawumbi ibi xa ndisitsho oko, kwaye hayi ngaphezulu ndisitsho ngolwa hlobo lomoya olungileyo ndikhokelwa ngumoya oyingcwele entandweni kaThixo, kungangabikho nelingangecetshana elincinci eliwayo kulaa ntaba, kodwa isendleleni. Kwisuku elilandelayo kungabakho obuphindwe ubunzima busiwa, kwisuku elilandelayo isine seetoni, kwaye mhlawumbi kwinyanga ezintlanu iitoni zisiwa. Yintoni? Ingangabonakali okwakaloku nje, kodwa iyashukuma, isendleleni. Ndiyakuhlala kanye ngqo phaya ndiqaphela into isenzeka, ukuba uThixo utsho njalo kwaye iyayigqibelelisa. Ungacinga ngoko ngoomama wakho phaya ngobo busuku, kulungile. Ukuba uyakucinga uyakuphila, ulungile. Okokuba uyayikholelwa, thetha nje ilizwi uze uhlale nalo. Yabona, likholelwe nje, bambelela kulo, libubomi obungunaphakade. Ngoku ngomso emva kwemini ndimxelele uBhili ngobo busuku nje angawayeka amakhadi okuthandazela, kwaye ndifune ukuthetha ndihlambulula enyanisweni. Bendiqhubeka ukusuka kuJanuwari ngaphesheya kweelwandle nokubuya ePhoenix kanye ekhaya nokubuya, kwaye konke ngokugqibeleleyo olwacalulo de ndibe buthathaka kakhulu ndingazazi apho ndimi khona. Ngamanye amaxesha indifumana nje ngokundithwaxa, kuzemva koko kufanele ndimke baze bona nina bazalwana nindimemele ukuba ndihlale ngaphaya iintsuku eziliqela ngaphezulu. Indlela endikuncoma ngako oko, ndicinga ukuba eli liqela elilungileyo labalungiseleli apho. Ndinqwenela besinokuba nexesha elincinci elingaphezulu lokudlelana. Ukuba iNkosi ithandile, ndiya kubuyela ngaxesha lithile. Akukho nto yimbi nje ukusuka ebandleni ukuya kwelinye nokujikeleza esixekweni ndinihambele nonke. Ndiya kukuvuyela ukukwenza oko, nantoni endinokuyenza ukunceda ubukumkani bukaThixo okokuba ukuba niyakuthanda ndikwenze, kwaye ndibuye ngaxesha lithile ndize ndijoyine nani size sibe nexesha elimnandi, intlangano emnandi ndaweni ithile. Kwaye khumbulani bazalwane, ndiya kuba ndithandaza ngani. Leyo yeyona nto iqinisekileyo, kwaye ndifuna nonke nindithandazele nonke. Kwaye ngoku ngomso kusasa yinkonzo kulamahle ahlukeneyo amabandla esixekweni. Ngoku amanye amaqela aphuma eJeffersonville alapha, abanye babahlobo bam, omnye wabathenjwa bam ebandleni kulapha, umzalwane uFred Sotman. Andizange ndibe nako ukumbona emhlanganweni, kwaye mzalwane, abanye babaninzi babahlobo bam ukusuka phezulu phaya eJeffersonville, owam uPri unobhala wam phaya nazo zonke zilapha ndaweni ithile emhlanganweni, andikhange ndibabone okwakaloku nje. Hayi abazalwane, kukho amahle amabandla khona apha esixekweni, kwaye nonke nina batyeleli fumanani elinye lawo nize niye kulaa mabandla ngomso, baya kunenzela okuhle liqinisekile. Bangabazalwane abakholelwayo kolu hlobo lolungiselelo, eso sisizathu abalapha ngaso eqongeni nasezantsi ezindaweni apha, ngokuba bayakholelwa kulo, kwaye ndiyawancoma la madoda. Nkosi, sikelela esi sahluko samadoda angoosomashishini be-Full Gospel apha axhase ngezimali lo mhlangano. Kukho, ndiyakholelwa oko bekulungile oko kuxhase ngezimali umhlangano. Ndifumana ezininzi izixhaso ngezimali ngokuba khona phaya, akufanele sibe ngale ndlela. Kodwa amaxesha amaninzi abazalwana bavumela intwana yokwahlukana, njengendoda ikholelwa into encinci enye into encinci ngahlobo luthile yenze ungquzulwano nezivubeko ezindala eza kudala kakhulu. Kufanele ziphiliswe ngeli xesha. Kodwa kwaye ukuba ndifumana amadoda angoosomashishini be-full gospel, ngoko nolo hlobo loncedo iyayihlanganisa size sihlangane kwaye sibe nobona budlelwane ngokungahlukeneyo. Nje ixesha elimnandi kakhulu kwaye sikuncoma kakhulu oko. UThixo asisikelele esasahluko. Ndiyakholelwa iNkosi isivusela injongo. Ngoko kwaye ngoko ndibe nenyhweba enkulu yokubona indawo kamzalwane uOral Roberts ngenye imini. Kwaye bethu yona enkulu kakhulu indawo, into enjeya ukuba ntle isisikhumbuzo kwiPentecost. Emva koko ndiye ngaphaya kwekamzalwane uTommy Osborne, enye emangalisayo indawo, indoda emangalisayo kaThixo. Umzalwane uTommy nam sisondelelene kakhulu nomzalwane uOral naye nje abasondeleneyo abazalwane, kwaye siyathandana omnye nomnye kwaye sizama okwethu okungcono ukwenza konke esinokuba nako ukwenzela ukuhle abantu ebukumkanini bukaThixo. Ke ndiyawancoma kakhulu loo madoda alapha kwesi sixeko phakathi kwala madoda alungileyo eninawo. Nina zimvu, nina balusi abamangalisayo, mna nje ndiyakukutho nje ngolo hlobo, yanga iNkosi ingaqhubeka ukuba nani, konke ngumthandazo wam. Kwaye ngoku ngomso emva kwemini ndixesha nini oqala ngalo umhlangano bazalwane? Icala leyesibini masithi eyokuqala okanye icala leyokuqala kufanele nibe lapha ukuze bangaphazamisani nenkonzo yonke. Ngoku ukuba amakhwenkwe asele enixelele ngobu busuku aneencwadi, imifanekiso nanjalo njalo neeteyipu nokushicilelweyo kunye yemihlangano kwaye ayazithengisa, kodwa asisayi kuwavumela azithengise ngesabatha. Ngomso akukho ncwadi nanto emayithengiswe ngomso. Ke asisokuze, asizange sakuvumela oko nakubeni abaninzi bathe akulungisanga kakhulu. Kwaye umdala utata uBosworth wayeqhele ukundixelela, "Owu mzalwane uBrenham, awulungisanga phaya, kodwa leyo yindlela endivakalelwa ngayo, yabona. Kwaye ndiyavakalelwa ukuba ufuna enye baya kukunika enye, kodwa asinakuthengisa ngesabatha. Hayi, yiloo nto. Ukuba ndiyakukholelwa oko, kufanele ndikuphile nje, kufanele ndiphile nesiqu sam, niyabona. Kwaye kufanele ndiphile ngokwezibophelo zam. Kwaye ke okanye ningathumela ekhaya, kwaye phezulu endlwini, phezulu endaweni nize niyifumane. Ngoku ngobu busuku, owu masithi sonke nje silibala oko, owu okokuba kukhona uphi umsebenzi ekufanele wenziwe kanye nantoni engenye kanye imbulaleko yemini, masibeke nje bucala yonke into size sijonge elizwini okwemizuzu yembalwa, size sibone oko uThixo ayakukuthetha kuthi ngelizwi lakhe. Kwaye ndingathandaza okokuba uThixo uyakusinika nje enkulu kakhulu intsikelelo ngobu busuku. Jean, ungandiqhiphulela yena, ungandiqhiphulela laa ntwazana incinci, akangebi into encinci entle. Ungathanda kugoduka nam uze udlale noSara wam omncinci omalunga nobungaka ubude? Oh, ungathanda? Ndingathanda wenze njalo. Umalunga nomlinganiselo wakho, kwaye yintombi katata encinci. Kwaye ndiyaqikelela uyamthanda utata wakho nawe, akunjalo mama? Oh, ngokuqinisekileyo wenza njalo. Eyona intle encinci intombi ndihleli apha ndijonge kuyo, amehlo amancinci akhangeleka ngathi yimingxunye emibini etshiseleyo engubeni kunye nezimdaka inwele. Ndiyabathanda nje abantwana abancinci. Ndinamantombazana amancinci amabini ekhaya, omnye wabo nguRebecca nomnye nguSarah. Apha ngaxesha lithiye lidlulileyo ndandimkile, bobabini ngamantombazanana amancinci katata, niyazi. Kwaye ndiyabathanda, kwaye kwakamsinya nje bengena ndiye ndibabeleke. Kwaye kuphela uBheki uba mkhulu kakhulu kuloo nto, mkhulu kangangokuba ndingako. Uya kuwophula umqolo wam ngoku uyi, kodwa useyintombazanana encinci katata nakuba kunjalo. Kwaye ngoku malunga nomnye unyaka sifuna ukumsa kwisikolo seBhayibhile endaweni ithile kwaye kude kwisikolo sikawonkewonke. Kwaye ngoko babelinde utata nyhasi ukuba abuyele ekhaya. Ngaye ndimkile ndisemihlanganweni, kwaye ngomso ebusuku baya kuba belindele mna kude kube sezinzulwini zobusuku ukuba ndizame ukungena. Kwaye ke ndangena kwakusasa ngenene malunga nentsimbi yesithathu okanye yesine, kwaye umama aze emnyango andivulele. Kwaye ndandidinwe kakhulu ndixaphile apha eqongeni xa intambiso ivakala kakuhle, kodwa xa okuya kukushiya kuxa ungena engxakini. bangaphi abakha bakwazi oko kuthe uqinisekileyo kukuko. Khangela, u-Eliya wanyukela entabeni waza wabiza umlilo usuka ezulwini, wabiza imvula iphuma ezulwini. Kwaye xa umoya wamshiya wabhadula entlango iintsuku ezimashumi mane waza uThixo wamfumana wamtsalela emva emqolombeni ndaweni ithile. UYona wehla ezantsi wahla waphila ngaphakathi kwesisu sentlansi iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu, watshicelwa ngaphandle enxwemeni waze wajikeleza eshumayela. Isixeko sonke saguquka saze seza kuThixo, kwaye xa intambiso yemkayo kuye wayinyukela phezulu kwindulu waze wacela uThixo ukuba athabathe ubomi bakhe. Yabona, ndimi ecaleni kwengcwaba likaWilliam Cowper kungekudala, owabhala elaculo lidumileyo esilisebenzisayo kwinkonzo yethu yomthendeleko. Kukho ichibile lizele ligazi litsalwe emithanjeni kaEmmanuel apho aboni banyhwale phantsi kwempuphuma. Ngaba nakhe neva oko yena okwenzekayo kuye emva kwentumakalelo imshiyile kokuya wazama ukufumana umlambo wokuzibulala. Ndihlala kanye ngapha yakwekhaya elidala seKentucky, kwaye uStephen Foster wanika iMelika awona amnandi amaculo akudala, kwaye xa wayesakubhala afumane intumakalelo, laa ntumakalelo abhale iculo. Emva koko xa ephuma kuyo ebeya kuphuma ayokunxila, ekugqibeleni wabiza isicaka wathatha isitshetsha wazibulala. Abantu abazi oko aba bantu abaphila kwimida kamoya abangena kuko. Ngoku apha uziva ngathi ungasusa intaba, kodwa nje yeka intambiso ihle imke kuwe uqalise ukuphuma ngalaa mnyango. Ukuba umntu othile akakho phaya ukukubamba, yabona, kwaye emva koko mhlawumbi okweeyure ezimbalwa kunzima kungazi nalapho ukhoyo, kuze emva koko ebusuku emva kobusuku oko kuthatha okukhulu kuwe. Kwaye okuncinci ndifuna ukundixela malunga noSara omncinci noRebeka. Ke ngentsasa elandelayo ndingenakho ukulala, kwaye bendiya kuvuka ndandihleli esitulweni, kwaze emva kwexesha uBheki ongumdala kwaye enemilenze emide kunoSara, kwaye ke uBheki weza ebaleka wavuka waxhuma ukusuka ebhedini engamvusi udade wabo omncinci, kwaye nanko esiza ngentlu ebaleka ngamandla kangangoko anako. Wayesithi, "Tata, tata, ndakhupha umlenze omnye wam," waza waxhumela ukunqumla apho kakuhle kakhulu exhathisile ngohlobo oluthile njenge ibandla lanamhlanje niyazi libe lisemdlalweni ixesha elide, niyazi kangangamakhulu eminyaka emininzi. Wayenokuxhathisa kakuhle kakhulu waze wabeka iingalo zakhe ngokundigona waze wathi, "Oh, tata wam, tata wam." Kwaye uSara omncinci kumbhodama wavuka, "Kulungile, andazi nokuba abantwana bakho abayenzi, abam bayayenza." Omncinci ufumana azishiyelweyo, kwaye uSara wayenxibe iipijama zikaBheki, iinyawo zigangako ubude, nyazi, kwaye nanku apha esiza intwanana encinci yento esiwa eqhubeka, kwaye wafika phaya kamva. Kwaye uBheki waguquka wathi, "Sara, dade wethu, ndifuna ukuxelela into." Wathi, "Bendilapha kuqala, kwaye ndibanga konke ke ndifumene konke okungutata, kwaye akukho nto ishiyekele wena." Leyo yindlela abantu abazama ukucinga malunga nenkolo, ayinjalo? Aha, njalo. Kwaye usizo oluncinci linguSara wayekelela loo milebe yakhe emincinci, kwaye loo mehlo akhe amnyama ajonga phezulu kum waze waqalisa ukulila. Kwaye uBheki wayencamathelise isidlele sakhe kwesam endiwola, "Ndiyamthanda." Kwaye uSara waqalisa ukumka kuba uBheki wayenako konke okungutata. Ndatyhalela elinye idolo ngaphandle ngokolu hlobo ndaze ndawangazelisela kuye ngokwela hlobo. "Oh," waphakama kwamsinya waza wabaleka waxhumela edolweni lam ukuze wayengekenaxesha linintsi ekhona. Waye imilenze yakhe yayingenakho nkqu nokufikelela emgangathweni. Wayeluhlobo oluthile ukugxadazela kancinci, mhlawumbi njengokuba ndinjalo nje ukugxadazela okuncinci, niyazi, kwaye wayengenakufika emgangathweni. Waye engelolo hlelo likhulu, niyazi, kwaye wayengenako ukufika phantsi kumgangatho oqinileyo. Wayengenaxesha lide ekhona, kwaye ke wayengohlobo oluthile gxadazela alahla zombini iingalo zam ukumola ngolu hlobo. Ndamanga ndamphakamisela kufutshane kum waze waqhakazelisa loo mehlo akhe amnyama waze wajonga ngasemva kuRebeka. Wathi, "Rebeka, dadewethu." Wathi, ingaba inyani eyokuba unokungutata konke. Kodwa ifuna wena wazi into enye. Utata unako konke okundimi. Ke leyo yi nje ke unako konke okundimi. Ndingangabi nayo imfundo yokubeka izinto ezinkulu. Kodwa nje oko ndisazi unako konke okundimi ekuxhathazeleni kwam. Makwathi yena ndiwole ngeengalo zombini. Oko kuya kundenza ndizive kamnandi. Ulungile, masinikezele ngelinye elincinci ilizwi lomthandazo kuye phambi kokuba sivule ilizwi. Ngoku, bawo basezulwini, siyaqonda ukuba sifana nje nabantwana kananjalo, kwaye uyathanda ukuba kunye nathi, kwaye unqule nathi, njengoko sikunqula wena, kwaye uyasithanda, uze usifunqulele ezingalweni zakho, uze uthumele umoya wakho oyingcwele, kwaye usenze sazi ukuba uyaphila, kwaye ungubawo wethu. Sukubulela kakhulu wena. Ngoku, thumela umoya oyingcwele, uze kuthi ngoku usuku. Thanda inhliziyo nganye, Nkosi. Siphe intsikelelo entsha, thulula amaqabaza ombethe wenceba phezu kwethu, Baba. Sukujonga izono zethu, zininzi kakhulu, Nkosi. Sixolele nje, sicime, Baba. Uze usithabathele nje ezingalweni zakho, uze uphilise ukugula kwethu, kwaye ucoce imiphefumulo yethu, ukhulule imimoya yethu, Nkosi. Uze sibe nokunqula nokudumisa wena, sibe njengabantwana, sibaleka sijikeleza indlu, sisazi nje ukuba utata usijongile. Sipe oko, Nkosi. Ngoku, akukho mntu unakho ukudolika ilizwi. Siyakuqonda oko. UYohane wayibona incwadi isesandleni sasekunene sakhe lowo hleletroneni. Kwaye kwakungekho mntu ezulwini, okanye emhlabeni, okanye ngaphantsi komhlaba, owayefanelekile ukuyithabatha. Incwadi ayinqike okanye akhulule amatywina. Kwaye nantso isiza imvana eyayiqheliwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi. Kwaye yona yayifanelekile. Kwaye yona yayithabatha incwadi, yawakhulula amatywina, yayivula incwadi. Oh mvana, yiza ngobu busuku, sivulele incwadi, bawo, njengoko silindele kuwe, kuba oko sikucela egameni likaYesu, imvana kaThixo. Amen. Ndikhethe ngobu busuku ivesi encinci yesibhalo apha yamagama amathathu, kodwa kuqala ndifuna ukufunda ivesi okanye zibe mbini kongcwele uYohane, sahluko se-11. Ndiqalele kwivesi ya-23. Athi kuye uYesu, umnakwenu uya kubuye avuke. Athi uMarta kuye, ndiyazi uya kubuye avuke eluvukweni ngomhla wokugqibela. Athi uYesu kuye, ndim uvuko nobomi. Lowo ukholwayo kum, nokuba ubethe wafa, odla ubomi. Kwaye nabani na odla ubomi akholwe kum, akasayi kufa naphakade. Uyakholwa na koku? Athi kuye, ewe, Nkosi, ndiyakholwa mna ukuba wena unguye uKristu, unyana kaThixo, lowo ufanele ukuza ehlabathini. Ke ukwenzela umxholo, ndinqwenela ukusebenzisa la magama amathathu. Uyakholwa na koku? Ndifunde ibali kwixesha elidlulileyo. Ndicinga yayintso, kwaye abaninzi bonke babalungiseleli, ndiyaqikelela. Bafundile incwadi kaGqirha Ingram yenkosana yendlu kaDavide. Yincwadi ebalulekileyo. Ndicinga igqityiwe ukubhalwa ngokuqinisekileyo. Ndingathanda ukuba nayo ikumbhalo ukuze ndiyinike abantu. Kwaye phaya ndandifunda inqakwana elincinci lomhleli kulo Lazaro nokuYesu noMaria noMarta okokuba oodade bakaLazaro. Kwaye ndandifunda khona phaya okokuba kulapho uYesu wayehlala khona, ndiyakholwa, kunye noMarta noMaria. Babe ngamantombi athandekayo amaHebhere. Kwaye uLazaro wayefundela okanye eqeqeshelwa ukuba ngumbhali etempileni esenzela ababingeleli iileta zomthetho. Kwaye uYesu wayenobudlelwane obukhulu ingakumbi noLazaro. Xa sifunda incwadi yini ukuba khona phaya kulapho weza ekhayeni lawo. Kwaye uMarta wayenokulibazisa okuncinci malunga nokumamela amazwi akhe, kodwa akufanele alungiselele isidlo sangokuhlwa alungise itafile. Kodwa uMaria wayehleli ezinyaweni zakhe, waze uYesu watsho ukuba uMaria ukhethe ezona zinto zingcono. Kwaze emva koko sachazelwa ukuba uLazaro waye engulowo owazisa uYesu kuYohane kwibali lencwadi kaGqirha uIngram kwaye kwinkosana endlini kaDavide. Nakuba kunjalo, oko kungangabi inyaniso andazi, kodwa nje imbali yalo, kodwa wayefanele ukuba wahlala nabo. Ngoku besifunda kule izayo, kule veki iphelileyo Gxebe, ukuba uYesu wathi kuYohane ongcwele, isihlanu ishumele nethoba, mna unyana akanakwenza nto kuye, kodwa oko abona uyise kwenza, wenza oko kunjalo unyana. Uyise uyasebenza, nonyana uyasebenza naye. Yabona, oko abona uyise kwenza. Ke, ukwenza oku ibalene, uyise uThixo, makube wayethethe nonyana wakhe, uYesu wathi, umhlobo wakho uLazaro uza kufa, kodwa uza kwenzela okulungileyo, ke wena lishiye ikhaya. Hamba uye kude, kuba kuya kucelwa wena ukuba umthandazele okanye umphilise, kwaye andifuni ukwenza oko. Ukuba uya kuliqaphela ibali njengoko siqhubeka, uya kubona liqokelelana kula nyaniso yokuya. Ke uYesu nje ngaphandle kwaso nasiphi isilumkiso okanye nantoni, wemka kulaa ntlu waya ndaweni ithile ingenye, akabuya ngoba busuku, kwaye waya kwesinye isixeko, kwaye kwakamsinya uYesu elishiyile ikhaya, yaza ingxaki yangena. Kwaye xa uYesu eshiya ikhaya lakho, ingxaki isendleleni. Kukhumbule nje oko, xa eshiya ikhaya lakho, ingxaki isendleleni. Xa usenza izigqubo zasekuhlaleni nayo yonke into iqhubeke ebandleni lakho ngokugqibeleleyo, njengethile enkulu eneshumi elinesithandathu lesilinda eRickenbacker, kwaye umshiye uYesu ngaphandle kuyo, xa uYesu eshiya ibandla lakho, ingxaki isendleleni. Ewe mhlekazi, xa uYesu eshiya ihlelo okokuba bambekele ecaleni yena bathi kulungile, ngoku asikholwa nje okokuba ezi zinto zingaba zezilungileyo twatse, kwaye wamkele into ethile ngenye, ingxaki isendleleni. Kukhumbuleni oko. Indikhumbuza ngebali lenkosi uYesu elifumaneka encwadini kaLuka. Niyazi, xa wayeseyinkwenkwe emalunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala, abantu bakhe bamthatha yena njengesiko lalinjalo nyaka ngamnye phezulu esidlweni sePentecost. Kwaye xa babe sesixekweni seYerusalem esidlweni, kwaye benexesha elimnandi, siyafumanisa eBhayibhileni ukuba bahamba iintsuku ezintathu ngaphandle kwakhe. Kwaye bacinga mhlawumbi bayithatha njengesiqhelo okokuba uYesu kufanele uphakathi kwezizalwane zawo. Ngoku asinakwenza oko. Xa besiza behamba phakathi kwezizukulwana ukukhangela, wayengekho apho. Kwaye asinakuyithatha ngesiqhelo ngenxa yokuba singamaWisile Baptist Rhabe bakwamoya, kwaye imvelaphi yethu noba umkhulu bethu babengamakholwa amakhulu, siyithathe nje kulungile ngesiqhelo uYesu nathi. Asinakuyenza loo nto. Kufanele sibe kunxibelelwano kunye naye lonke ixesha nawo wonke umzuzu. Oh, ndiyakuthanda oko. Ndifuna oko uThixo akuko ngoku. Oko abazali bam babenako, oko bawomkhulu babenako, kuhle kakhulu. Kodwa oko banako kulungile. Ndiyacinga siphezulu kakhulu endleleni. Masibone oko akuko namhlanje. Andifuni kukhangela emva ndibone oko umnumzana uMoody wakwenzayo, ngokuba siphezulu kakhulu endleleni kunomnumzana uMoody. Ingxaki ngeecawe zethu sijonga emva sithi kulungile. Masibone oko umnumzana uJohn Wesley wakutshoyo, oko abanye babanye bakutshoyo. Oko sisizathu inzululwazi ikude kakhulu kumhlaba wayo kunenkolo ekuko kowayo. Apha kumakhulu amathathu eminyaka eyagqithayo, usonzulwazi womFrentshi wabonakalisa okokuba ukuba unohamba ngesantya esikhulu kakhulu seemayile ezingamashumi amathathu ngeyure, udonse umhlaba luya kukususa emhlabeni. Ucinga inzululwazi iyakolatha emva koku yanamhlanje? Bahamba ngeshumi elinesithoba lamakhulu eemayile ngeyure, kwaye futhi basaqhubeka baxunele phambili, bajonge phambili. Kodwa sifuna ukujonga emva sibone oko uMoody wakutshoyo, uSenke wakutshoyo, uSini wakutshoyo, uKnox, Calvin, abanye babo. Oko bakutshoyo kwakulungile, oko kwakukokwesigaba sabo, kodwa siyaqhubeka. Utata omkhulu wami wayekhwela inqwelo yeenkabi, mna ndiqhuba iFord V8. Unyana wam uyakubhabhisa inqwelo ntaka yejet. Oko kukuthi sibheka phambili. Yiloo nto inkolo ekufanele ibe kuko. Ukuza kwenkosi kusondele. Ibandla kufanele liqhubekela phambili emandleni alo. Inzululwazi ingakhwela kuphela kangaka ize emva koko iwe, kodwa sinemithombo engachukunyiswanga, engazange yachathwa yamandla, engenamlinganiselo kaThixo ekufanele sibhekisela kuwo. Siphila ngezigidi zemayile ngaphansi kwamalungelo ethu ngobusuku, amalungelo amaKristu afanele awaxhamle. Ndiziva ndihlazekile xa ndijonga apha ndibone amaziko nezigulo neengxaki eziqhubekayo kanye ngoku. Ibandla lethu kufanele lihamba esitratweni liphilise abagulayo, livusa abafileyo, likhupha iidemoni, lisenze imiqondiso nemimangaliso, lisenze ihlabathi lonke liqonde ukuba uYesu Kristu uyaphila. Yiloo nto ekufanele siyenze. Kutheni uthi umnumzana omude zange? Umnumzana omude wayengaphili kulo mhla. Injalo loo nto, siphila ekuzeni kwenkosi kwaye sikuthathe nje okwesiqhelo ukuba wayephakathi kwesizalwane zethu. Kodwa ngomnye umhla xa umcelimngeni wacela umngeni kumnumzana uGraham, safumanisa ukuba wayengekho phakathi kwesizalwane zethu. Bamfumana phi yena? Kuphi apho bamfumana phi uYesu? Kwaye apho babemshiye khona yena? Babemshiye phi yena? Esidlweni sePentecost. Kuphi apho simshiya khona uYesu? Kuphi apho ibandla? Kwisidlo sePentecost. Xa sisuka simke kulawa exeshela kudala amandla ePentecost nesidlo sePentecost, sisuka simke kuYesu. Injalo ngqolondo sihlobo, siphila ngaphansi kwamalungelo ethu. Ewe mhlekazi, bamshiya yena kwisidlo sePentecost kwaye phaya kuphela kwendawo iwisile Baptist Habe nabakwamoya baya kuze bamfumana khona yena, ukubuyela emva apho bamshiye khona yena. Luphi uvuyo lwenkosi? Aphi amandla enkosi? Ibandla liyabuza namhlanje kwe kwenzeka ntoni kuThixo wembali? Ulinde abantu bakho bambizele entshatshalazeni. Kodwa asinakuyenza ngamahlelo, asinakuyenza phantsi kwepsychology, asinakuyenza phantsi kwezibalo okanye asinakuyenza ngemfundo. Sizahlukanisiwe, siyazahlula. Asahlukananga, singumntu omnye kuKristu Yesu. Sonke sikuKristu omnye, kwaye amahlelo ethu akanakuyenza elungile enjalo, awanakuyenza. Imfundo yethu yeyona ingumqobo kwivangele yakhe yanguwo. Injalo imfundo yethu. Esikudingayo ayisiyomfundo, sidinga amandla nokubonakaliswa komoya oyingcwele emva ebandleni ukubonakalisa amandla. UYesu zange athi hambani niye kumhlaba wonke nize nifundise. Zange athi hambani kumhlaba wonke nize ni. Wathi hambani kumhlaba wonke nishumayele ivangeli. Kwaye ivangeli ukubonakaliswa komoya oyingcwele, uvuko. Sisezizigidi zemayile ukushiyelela kunokuba kufanele sibe kuko. Masibheke phambili, masibuyele emva apho simshiye yena khona esidlweni sePentecost. Wathi uYesu kuYohane, ndiyakholwa isahluko se15, wathi, mna ndingumdiliya, mina ndingamasebe. Ke ngoku, ukuba la mdiliya uvelisa isebe lokuqala, kwaye kwela sebe kwabhalwa incwadi yezenzo, isebe lesibini liyakwenza enye incwadi yezenzo, isebe lesithathu liyakwenza enye incwadi yezenzo, kwaye lonke isebe liphuma kula mdiliya liyakuba into enye njengesebe lokuqala likuko. Ngoku ungaxokomezela, siyakwazi oko. Ndibonile umntu weorange unamalunga neentlobo ezisibhozo ezahlukeneyo zeziqhamo kuwo. Ndibone umntu weorange uvelisa imbambusi neelamuni nento yonke kuwo, kodwa zazixokozenyelwe kuwo. Yiloo nto iyingxaki namhlanje. Sixokonyezelwe kwiimbono zethu, sixokonyezelwe kumahlelo ethu. Kodwa ukuba la mthi ungavelisa omnye umdiliya ngokwawo, uya kuba njengowasekuqalekeni owaya kuwo. Haleluya. Oh, ibandla liyakumanyana, kodwa sidinga amandla asekuqalekeni. Sidinga umoya oyingcwele, amandla ovuko lukaYesu Kristu. Koko asixelele ukuba sikwenze. Ndingumdiliya, nina ke ningamasebe. Ukuba umthi sidiliya sikhupha isebe, kwaye livela needilia ezintle eziluhlaza, elilandelayo idiliya iya kuzisa iidiliya ezintle eziluhlaza kuyo. Ukuba owokuqala umdiliya uyavela, kwaye wavela phantsi kokuvakala komoya oyingcwele, kwaye benza imimangaliso emikhulu, nemiqondiso baza abatywinelwa ubungqina babo ehlabathini. Nkqu abaninzi babo ngobungqina babo bona ngegazi labo batywina ubungqina babo. Bangena kuzo zonke iintlobo zobunzithi-nzithi nento yonke ukuzisa ivangeli. Bava ubunzima, babethwa, babesohlwaya. Masithatyathelwe ekhaya ezulwini na kwibhedi yeentyatyambo ngobulula ngelixa abanye balwa baphumelela ixabiso badada kumalwandle egazi. Silindelwe senze ntoni? Ufanele ndilwe ukuba ndifanele ukukulawula. Yandisa inkuthazeko yam, Nkosi. Ngokuqinisekileyo sidinga asidingi ihlelo elitsha, asidingi sakhiwo sacawa esitsha esikudingayo namhlanje yexesha lakudala emva emahlathini izibhakabhaka eziluhlaza ebulala isono imvuselelo yepentekosti eyazalwa epentekosti kwayebuyele ebandleni kwakhona amandla kamoya oyingcwele kwakhona ukuzisa uYesu embonakalweni. UThixo wembali usoloko evuka embonakalisweni ngexesha elibalulekileyo. Siyakudinga oko. Yiloo nto yayingxaki nebandla lethu namhlanje. Sibuyela emva kakhulu, siwela kwiifashoni zehlabathi kwaye ngokuthe chu unyaka ngonyaka iyaqalisa ukuguga kancinci kwaye iyanyamalala. Lixesha lokuthenwa ngokukhawuleza. UThixo uyalithena njengoko ndiqiniseka ngokuba ndimi apha eqongeni. UThixo uya kulithena ukwenzela lona lithwale isiqhamo. Uya kusika imisebenzi yehlabathi isuke kulo ngenye yezimini elinjalo ihlazo ndlela ibandla liqhubekeke ngayo phantsi kwegama lenkolo. Kwaye siyafumanisa xa uYesu emkayo ukufa kwangena. Xa uYesu eshiya ibandla, amandla kamoya engcwele alishiya ibandla lethu liyaqalisa ukuncipha lize life. Kwaye emva kwexesha akukho nto eyiseleyo kulo. Ngoku xa uYesu esimka, kufa kuyangena. Oh, elinjani ukuba lusize ixesha elalililo. Kwaye qwalasela, babebhadula kwaye bathumela kubizwe uYesu kodwa zange aze. Bathumela abizwe kwakhona kwaye akeza kodwa wayesazi awayeza kwenza. Uyazi ngobu busuku oko ayakwenza, akulahlekanga nto kuye. Uyazi ngqo oko alungiselela ukukwenza. Uza kuvusa abantu baphakame. Ndokuqinisekileyo njengoko ndimi apha kule pulpiti, uya kuvusa abantu ukwenzela igama lakhe kwisizukulwana seentlanga. Uya kuyenza. Lixesha lamajuda likufuphi ngoku kwaye eleentlanga liyaphela ngokuba zihambile nje kulo. Ziyamala uKristu, ziyayala imiqondiso yazo, zala yonke into ebizwa ngobuThixo, zize ziyithiye njengohlobo lofundo-ngqondo okanye amandla edemoni. Zize zenze zinyelisa umoya oyingcwele kwaye zizityinela kude noThixo. Kwaye uThixo uyakuthatha elaa gcuntswana emva kwethuba alivuse libe libandla elinamandla, aze emva koko ajikele umoya uye kumajuda aze athabathe ibandla leentlanga alisekhaya. Injalo ngqo lisekwenziweni ngoku. Oh, kanjani sikwisiphelo sexesha phantse. UYesu esazi kwaye emva kwexesha wathi isihlobo sethu uLazaro ulele. Kutheni? Abafundi bacinga wayephumla nje kancinci. Wathi kulungile ukuba ulele, wenza kakuhle. Kulungile, wathi ngawakhe ngamazwi abo ukuze babe nokuqonda. Wathi ufile kwaye ngenxa yenu ndiyavuya bendingekho phaya. Yabona, ngenxa yenu ndiyavuya bendingekho phaya, ngokuba bebeya kumcela yena ukuba bamphilise, ukuba aphilise yena. Kodwa wayesazi ebengayi kuyenza ngokuba umbono wawusa emva kweentsuku ezinje. Wayesazi ukuba elo lixesha uyise amxeleleyo yena. Enjani ukuba ntle? Wathi engcwabeni, bawo ndiyakubulela wena, wena sele uvile. Kodwa ndikutsho oku ngenxa yaba bemi apha. Yabona, wayesele esazi oko wayeza kwenza. Wathi ndiyakumvusa. Ngoku ndingafane ndicinge ela khala incinci lalo phukile kakhulu, umsebenzeli walo endulukile usizi. Oh, ndiyamangalisa xa ufumana ikhaya elulusizi okanye intliziyo elusizi. Waza uYesu wabonakala ngaxeshanye. Akunjalo, ndingafane ndicinge ndibona uMarta mfazi omhle omncinci kunye nesigqubuthelo esimnyama ebusweni bakhe noMariya omncinci kwaye bona bebambene besithi siza kwenza ntoni umama notata bandulukile kwaye uthandekayo umntakwethu. Ngoku silishiyile ibandla kwaye sikwayiwe kubo. Saza saphuma seza kulandela uYesu waseNazaretha kwaye ubhekele phaya wasishiya ndaweni ithile. Ndingamva umgxeke esondela esithi, heyi, uphi laa mphilisi ungcwele, laa profeti waseGalili, uphi yena ngoku? Yabona, xa kufika ixesha lakhe lokwenza into ethile, umkile. Nantso ke, yabona, uThixo uyathanda nje ukwenza oko, nje ukuyeka abantu, nje ukuvumela abantu bavelise abakuko. Ehe, nje ukuzama ukubabonisa okona abakuko. Ubanika intsikelelo, uyabonakala, uyazibonakalisa, uyazazisa ebantwini, nje ukubona luhlobo olunjani abaya kulenza, nje ukubona oko baya kukwenza malunga nayo. Ngoku, siyafumanisa emva koko, emva kwezimbalwa insuku, insuku ezine, olusizi uLazaro wayefile. Babe mngcwabile, suku lwesibini, suku lwesithathu, suku lwesine. Ngoku, bonke ubani uyazi, ukonakala kuyangena emva kweentsuku ezintathu. Impumlo yawe ebusweni kuqala. Kuze emva koko, ukonakala kungene. Iimpethu ziyaqalisa ukudla umzimba. Babembeka emhlabeni, babeka ilitye elikhulu kumphezulu womqolomo. Apho babembeke khona, kwaye kanye qho emva kwethuba. Amantombazana amancinci, ebeya kuya aze aguqe phantsi engcwabeni alile. Kwaye emva kwexesha iindawo zahamba, uYesu ufikile, simbonile ehamba esixekweni. Oh, la Martha mncinci ebengonjalo kukhangeleka ebulibazisa malunga nayo, wabonakalisa ngoko oko wayenziwe ngako. Nanku wesisi uYesu ngendlela ngoko ebaleka efuna. Ndiyabeva abanye babo ecaleni kwendlela besithi, kulungile, ndiyaqikelela wanelisekile ngoku ukuba inkolo yakho yayibubuxoki. Zanga bahoye, waqhubeka nje wagqitha kanye kubo bonke abagqiki. Wehla de wambona yena mhlawumbi ehleli phantsi ekoneni yesitrato. Ngoku ikhangeleka wayefanele wayenokuba nelungelo lokumngxolisa yena aze athethe akhohlakeleyo kuye. Kutheni? Zange abaleke athi, jonga apha wena, ufanele ube ungumprofeti, indoda kaThixo. Kutheni ungezanga xa besikubiza wena? Kutheni siyintlekisa yedolophu ngoku? Siphumile ebandleni lethu ukuze silandele wena. Ukhangeleka ngathi wayenelungelo. Kodwa niyazi, njengoko ndakushumayelayo imvana kunye nehobe, ukuba siyimvana, imvana inikezela ngalo lonke ilungelo enalo. Injalo ngqo, ayinanto kuphela kubona, ke kufanele inikezele ngako, kwaye nawe nikezela ngalo lonke ilungelo onalo ukuze ukhonze uThixo. Injalo ngqo loo nto. Bendisemva kwabafazi malunga nendlela ababenxiba ezi zincinci zindala impahla. Niyazi, kwaye bathi, kulungile, singamaAmerika, singenza oko sikufunayo. Ndathi, injalo ngqo loo nto. Kodwa ukuba uyimvu, uya kunikezela ngamalungelo akho, kutshaya imidiza nokuqhubeka njengolu hlobo. Leyo yeyona imandundu into abafazi bakhe bayenza. Injalo ngqo loo nto. Inenekazi lathi kum, kungekudala ngexesha eligqithileyo ndithetha nam, lathi, kodwa zwana uBrenham abenzi ezingezinye iintlobo zempahla. Ndathi, kodwa basenza oomatshini bokuthunga, bathengisa namalapho, akukho kuzithethelela ngayo konke. Injalo ngqo loo nto. Khumbulani, ngenye imini unganyulu apha emyenini wakho, kodwa uya kuphendulwa ngokrexezo ngayo njengokuqinisekileyo. Nabani na othi ajonga umfazi amnqwenele sele mkrexezile kunye naye entliziyweni yakhe. Yintoni ingxaki nabafazi bakwamoya namhlanje? Yiloo nto endithandabuzisayo. Indlela enimke ngayo ukusuka kulaa mca wokuxozwa, indlela oomama benu babeqhele ukuba neenwele ezinde, kwaye namhlanje abafazi bakwamoya baqaba ngathi ligquba le-Mardi Gras, kwaye bachebe iinwele zabo baze banxibe ezindala ezincinci ezimfutshane iimpahla ngolwa hlobo. Njengendlela yonke baphume bachebe iyadi emva kwemini xa amadoda egqitha, uyaqonda mfazi ukuba uya kufanela uphendule ngokukrexeza kunye nawo amadoda. Uzinikezele kuwo ukwenzela eso sizathu. Ngumoya ongcolileyo ebandleni nasebantwini, kwaye abayazi loo nto. Bazimfama kwaye abayazi loo nto. Inyaniso. Mhlawumbi ndingathi andinalungelo lakutsho oko njengomvangeli. Kulungile, ndifanele ndilandele inkokhelo kamoya oyingcwele kuko konke endinokutsho. Nina, ukuba ndidibana nani emgwebeni, ngoko andiyikufanela ndibe negazi lenu ezandleni zam. Sukani kuyo nentwana yomhlaba okhangeleka ngathi nguSathana. Hlalela kude kuwo, fumanani kuyo. Andikhathali zingaphi iindumasi zikamabonakude. Anikho apha odumileyo kamabonakude. Uyintombi kaThixo. Ndishumayela ebandleni likamalusi ngenye intsasa malunga nekhoboka elidala. Ngexesha babethengisa ngamakhoboka kudala, babeqhele ukuza bawathenge kwintengiso yesidlangalaleni, kwaye abantu bona babelila bekhala ngenxa yekhaya labo, babengasokuze babuyele emva kwakhona, kwaye kwakufanele babatyotyushe, kwaye babewathenga njengokuba ubunokuthenga inqwelo mafutha nangamalini amaxabiso, kwaye babathengise abantu. Kwaye ngenye imini umshishini weza umthengisi kwesikhulu isise ifama enkulu uGcebe, waze wathi, mangaphi amakhoboka unawo athengiswayo? Wathi, kulungile, ninamanye okutshintshisa. Babesakuzama ukwenza abe makhulu, bathetha bona oomama nootata ukuba umfazi ebemtshatile ebemncinci etyhafile, bathathe la makhulu asempilweni amadoda babazalise ukwenzela njengamahashi nezilwanyana. Zange kube kokulungileyo. UThixo wenze umntu, umntu wenze amakhoboko. Asinto ilungileyo into yokuqala. Zange uThixo akazange wafuna nawuphi umntu abe likhoboko. Hayi, mhlekazi, kwaye hayi, qaphela okwenzekayo. Kwaza phakathi kwako konke okuya, lo mfo wathi, kulungile, ndingathanda ukuthenga amanye awo. Waqwalasela omnye umfo omtsha phaya, kwakungamele bamtywatyushe yena, isilevu sakhe phezulu, intloko yakhe phezulu, njengenene lenene, ezulazulu. Waza wathi laso mashishini, ndingathanda ukuthenga lona. Wathi, kodwa alithengise. Wathi, ke, ngoba, wathi, ingaba ngumphathi. Wathi, hayi, ikhoboko. Ke, wathi, kutheni, ingaba ulondla ngcono kunamanye onke. Wathi, hayi, litya phaya ekhitshini kunye namanye, likhoboko. Wathi, yintoni elenza umahluko omngaka kunamanye onke? Waza wathi umphathi, ndabhideka koko nam ixesha elide, kodwa ngenye imini ndafumanisa ngaphaya kowalo uyise yikumkani yohlanga, kwaye nangona engumphambukeli kude ukusuka ekhaya, usayazi ungunyana wekumkani kwaye uziphatha njengaye. Ukuba oko, ukuba ummi waseAfrika unokuqonda ukuba uyise ngukumkani kwaye ngapha ungumphambukeli kongaziwayo umhlaba, angabe esazi ukuba ngaphaya kolwandle ungunyana wekumkani, kukangakanani ukufanela abafazi namadoda aziphathe xa bengoonyana neentombi zikaThixo, baziphathe ngolo hlobo ngokuqinisekileyo. Ziphathe, zicoceni, kwaye nenze njengoonyana neentombi zikaThixo. Uyamangalisa, enjani imeko? Naku silapho. Oh, Martha omncinci esiza ebaleka, wayekhangeleka ngathi wayene nendlela wayenokutsho okuchasene naye. Utheni wena ungezanga kumntakwenu? Jonga esikwenzele kona wena, kwaye wena usiphoxile. Ke ukuba wayenokutsho oko, ibali belingasokuze ligqitywe ngendlela elenza ngayo. Hayi, mhlekazi, yindlela oza ngayo kwisipho esingcwele sikaThixo. Ukuba uThixo uthumela isipho, ufanele uye kuso ngokulungileyo. Ukuba ungakhe ufune nantoni kuso, ufanele uye kuso ngokulungileyo. Kwaye uMartha wakwazi oko. Mhlawumbi wayefunde malunga nomshunamekazi nosana lwakhe, kwaye wa ukuba umshunamekazi wazi ukuba uThixo waye kuEliya ubekela phi ukuba abe kuYesu. Ngokuqinisekileyo ke wenyuka waya ngokulungileyo, wabaleka wawa ezinyaweni zakhe. Yakuthanda oko, wawa ezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, eso sisihloko sakhe esisiso, yiloo nto awayeyiyo, wayeyinkosi yakhe. Nkosi, ukuba ubulapha, umntakwethu ngengafanga. Oh, bethu, oh, ndingafane ndicinge ndibona intliziyo yakhe enkulu njengoko ejongela mfazi mhle, iinyembezi zisihla ngezidlele zakhe. Wathi, Nkosi, ukuba ubulapha, umntakwethu ngengafanga. Qaphela oko wakutshoyo, kodwa nangoku, Nkosi, nakubeni efile, nakubeni impethu zihamba emzimbeni wakhe, nangoku, Nkosi, nantoni oyicelayo kuThixo, uThixo uyakukunika wena. Oh, leyo yimfihlelo, ningathi ndirhugule kuzo zonke izibhedlele. UGqirha uthi ndiza kufa, kodwa nangoku, Nkosi, ndikhubazeke ndonke kukuqaqamba kwamathambo, andikwazi ukushukuma, kodwa nangoku, Nkosi. Laa mntwana mncinci ebenentloko enamanzi leyayinkulu kubusuku obugqithileyo, akukho nto unokuyenza, ibiyakwanda kwaye igqabhuza intloko yakhe incinci ize ife, kodwa nangoku, Nkosi, usenguThixo kwamnye, useyinkosi ekwanye, nangoku, Nkosi, kwaye uhleli ngasekunene kaThixo uSomandla, esenze izingxengxezo phezu kwezinto esibanga ukuba yena usenzele zona. Ngoku ndiziva ndingonenkolo kakhulu, ngokuqinisekileyo ndinjalo. Niza kundibiza ngomqenqeleko ongcwele nakanjani, ke ningasele niqalise ukuze ndigqibe. Ke, ewe mhlekazi, nangoku, Nkosi, nantoni oyicela kuThixo, uThixo uyakuyenza. Cela ubawo nantoni egameni lam, ndiyakuyenza. Watsho uYesu, nangoku, Nkosi, nantoni oyicelayo, Thixo uyakukunika wena. Oh, oko kufanele kwajika enhlizweni yakhe enkulu. Wathi umnakweni uyakuphila kwakhona. Wathi ehe Nkosi uyakuphila. Wayeyinkwenkwe elungileyo. Uzakuzwa kuvuko lwabaninzi kumhla wokugqibela. Wona amaJuda ayakholelwa kuvuko lwabaninzi. Uyakuza kuvuko lwemihla yokugqibela. Jonga kuye, waqokela eso siqwana sakhe sincinci sadibana. Wathi ndiluvuko nobomi. Oh baby, zange kwabakho umntu owayenokutho oko ngaphambili. Akusokuze kube khona ngemva koko onokuyitho. Nguye kuphela yena onokuyitho. Ndiluvuko nobomi, itsho iNkosi. Lowo ukholwayo kum nakulene befile, noko uyakuphila. Kwaye nabani ophilayo okholwayo kum akasayi kufa. Uyakholwa nakoku. Wathi, Nkosi, oh, wazi, into ethile ilungiselela ukwenzeka. Fanele ibe njalo. Xa ukholo oluphuma kwintliziyo enyanisekileyo ludibana noThixo, bona ubuxhakaxhaka buyahlangana ngolwa hlobo. Into ethile kufanele yenzeke. Ndicela umngeni esi sihlwele ngobusuku. Egameni likaYesu Kristu, malithi ukholo lwenu uqhagamshelana noThixo ngolwa hlobo. Kwimizuzu embalwa siya kuba nenye iPentecost. Kuya kubakho imvuselelo kule dolophu. Akuyi kubakho amapolisa oneleyo esizweni wokubathulisa. Injalo loo nto. Kuya kubakho imvuselelo yenene. Nangoku Nkosi, kulungile. Nkosi, sigqibile ukubambisa kweli cala. Senze le senza naleya. Andikukhathali ngoko ukwenzileyo. Nangoku Nkosi, ulindele kuwe ubize kuye. Uyakholwa nakoku ngokuqinisekileyo. Ewe mhlekazi, nangoku. Nantoni oyicelayo kuye? Nimbekephi ngoku. Uyehla aye engcwabeni. Wayengumntu okwaneleyo ukuba alile. WayenguThixo okwaneleyo ukuvusa ofileyo. Apha, ngaxesha eligqithileyo, umfazi owongelinye iqela elithile labantu, andizange ndaziqhelisa ukwenza nto malunga namahlelo. Kodwa lo mfazi abakholelwa ukuba uYesu wayebuThixo, bathi wayengumprofeti nje. Ngoku waye, ukuba wayengumprofeti nje, sonke sisesonweni, wayenguThixo, akanto ingaphantsi koThixo, okanye oyena umkhohlisi, oyena mkhulu ihlabathi elakhe lanaye. Injalo loo nto. Wayengaphezu komntu. Wathi, wayengekho buThixo, kukho okuninzi koko kule vangeli yasekuhlaleni namhlanje, ukuzama ukwenza uYesu Kristu umprofeti. Kutheni, wayenguThixo wabaprofeti, ukuqinisekileyo wayenguye. Wathi, ndiyakubonakalisa kuwe ngeBhayibhile yakho, wayengumntu nje, ngathi yenze. Waze wathi, xa waya engcwabeni likaLazaro, iBhayibhile ithe, walila. Kwafanele abe ngumntu onakho ukufa okanye wayengenakulila. Ndathi, nenekazi, ingaba eso sisibhalo sakho, andibhekiselelanga ekubeni ngohlambelayo inkolo apha ukutsho oku. Kodwa, ndiyakunixelela endamcela kona. Wathi, sisi, ndathi, laa ntetho ingxengeke kakhulu kunomhluzi owenziwe ngesithunzi senkukhu elilambele ukufa. Ndathi, ke wena, wena akunayo nenye into onokuma kuyo. Wathi, kutheni, walila, oko kwabonakalisa ukuba wayenakho ukufa. Ndathi, wayenakho ukufa enako nokungafi. WayenguThixo enyameni. Wathi, oh, ubuvuvu. Ndathi, waya engcwabeni elila, yinyani okwaneleyo loo nto. Kodwa xa wolula esasiqwana sincinci sakhe, iBhayibhile ithe, kwakungekho nto ingako yokujonga kuye, kungekho buhle bokuba simnqwenele yena. Kodwa xa watyhalela la magxa mancinci ngasemva wathi, Lazaro, phuma, yaza indoda ebifile iintsuku ezine, kwaye ibolile engcwabeni yaphuma. Lowo, wayengaphezulu kwendoda. Ndibonisa indoda nokwenza loo nto. Yayiyintoni? Ukonakala kwayazi inkosi yakho. Ubomi bamazi umdali wakho. Into ethile kwafanele yenzeke. Wathetha. Yaza indoda ebifile kwaye isengcwabeni iintsuku ezine. Yavuka kwakhona. Yema ngeenyawo zayo yaphila. Haleluya. Lowo yayinguThixo ekunyana wakhe. Ewe mhlekazi. YayinguThixo ezibonakalisa ngaye unyana. Lowo yayinguThixo ethetha. Hayi umntu, wayengumntu ngeli xa wayejonge emthini ngalamhla ukuba afumane into yokutya. Lowo yayingumntu, kodwa xa wathabatha amaqebengwana amahlanu neentlanzi ezimbini, waza wadlisa amawaka amahlanu. Lowo wayengaphezulu komntu, yayinguThixo ebadlisa phaya. Wayengaphezulu komprofeti, engaphezulu komntu. WayenguThixo umntu ngokuqinisekileyo walala kumva walamkhombe emncinci ngoba busuku kwaye ulwandle lugquma ludlokova njengesichiko sebhotile phandle phaya kwelinamandla olwandle. Xa amawaka alishumi leedemoni zolwandle zagungayo ziya kumtshonisa yena ngabo babusuku. Wayengumuntu etyafile, kwaye ediniwe ekusukeni kuthandazela abafunayo, elele emvaphaya, kwaye umoya zange umhluphe nokumhlupha yena. Wayengumuntu xawelele, kodwa xa wavukayo, wabeka unyawo lwakhe kupheleni komkhombe, wajonga phezulu wathi, inzolo, yithi tu, yaza imimoya namaza amlulamela yena, lowo wayengaphezulu kumntu, yayinguThixo emntwini, ezazisa yena. Injalo loo nto. Wayengumntu emnqamlezweni xa wacela inceba, xa wakhala wathi, inxaniwe. Lowo yayingumntu xa wafayo, wayengumntu. Kodwa ngentsasa yepasika, xa waqhekeza amatyhini okufa isihogo nengcwaba avuka kwakhona, wayengaphezu komntu, yayinguThixo ebonakalisiwe. Akumangalisi imbongi yathi, ekuphileni wandithanda, ekufeni wandisindisa, ekungcwatyeni wathwalela izono zambude, ekuvukeni wandigwebela simahla naphakade. Ngenye imini yezo, oh imini yozuko. Wathi, ngokuba ndiphila, niya kuphila nani ngokunjalo, niya kukholelwa nakoku. Nguye izolo namhlanje nangona phakade, uyakholelwa nakoku. Ndiyakholelwa umoya oyingcwele ulapha kanye ngoku. Ndiyakholelwa nakoku. Ndiyakholelwa uya kusizalisa ngobukho bakhe. Ndiyakholelwa nakoku. Ndiyakholwa umoya oyingcwele ufuna ukugalela ubukho bakhe. Aphilise bonke abagulayo. Enze bonke abantu abangena umoya oyingcwele bazaliswe. Ndiyakholelwa nakoku. Ndiyakholwa ngentliziyo yenu yonke. Masime ngeenyawo zethu simdumise yena. Ndiyakholwa uya kusiwela kanye ngoku. Oh Nkosi Thixo, ndawo lwamazulu nomhlaba, mqambi wobomi obungunaphakade, mnike waso sonke isipho esilungileyo. Siyakholwa koku, Nkosi, siyakholwa ukuba oko nguwe apha entlanganisweni. Siyakholwa ukuba oko nguwe usikelela imiphefumlo yethu. Siyakholwa ukuba nguwe ugalela umoya wakho phezu kwethu. Siyakholwa ukuba nguwe izolo namhlanje naphakade. Siyakholwa uyaphila ngonaphakade ngaphezu kwaye amagama ethu abhalwe encwadini yobomi yemvana. Onke amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa siyakuphila ngonaphakade, ngokuba uphila ngonaphakade. Nkosi, usithembisile oko, siyayikholelwa ngentliziyo yethu yonke. Yonke into engaphakathi kuthi, siyayikholwa. Nkosi, ndiyamthanda yena, ndiyamthanda yena. Ndiyamkholwa yena, ndiyakholwa lowo ngumoya oyingcwele, kukho into esiwelayo. Ndiyakholwa nakoku. Ndiyakholwa ufuna ukuphilisa wonke umntu kanye ngoku. Ndiyakholwa nakoku. Phakamiselani izandla zenu kuye. Yimani ngeenyawo zenu. Ndiyakholwa nakoku. Umoya oyingcwele ulapha. Oku koku ya. UPetros wathi, oku koku ya. Oku kuko. Umoya oyingcwele. Oh Nkosi, mdalo wamazulu nomhlaba. Thumela amandla akho neentsikelo zakho nokulunga kwakho phezu kwaba bantu. Usikelele iintliziyo zabo kwaye ubenze babone ukuba unyana womntu uyaphila ngonaphakade ngaphezulu. Siphe oku, oh Thixo, sibazisa kuwe egameni likaYesu Kristu, unyana kaThixo. Wonke ubani ongena moya oyingcwele, phakamisani izandla zenu kwaye nidumise uThixo. Ndiyakholwa uya kuniwela umntu othile abeke izandla zakhe phezu kwabo. Lena yure. Kutheni silinda ixesha elidana, eli lixesha lePentecost, ukubuyela kuThixo, ukulungisa kuThixo, iPentecost. Yenza intliziyo yakho izanyazanyiswe ngamandla kaThixo ophilayo. Makathi umoya wakhe eze ashukume kuni, agubungele imiphefumlo yenu. Ulapha yena ubusuku emva kobusuku, ulapha ukuphilisa abagulayo. Anike ubona kwabazimfama, ngawo amandla amakhulu uyaziqondakalisa yena ukuba ungonaphakade engaguquki. Haleluya. Mbongeni yena. Phakamisani izandla zenu. Libalani apho nikhoyo. Yazini nje ukuba nikufuphi kuye. Nokulunga kwakhe. Nozuko lwakhe. Namandla akhe. Nenceba yakhe emengona phakada. Uhlala ekwanguye. Malibongwe igama lenkosi. Haleluya. Oh, malibongwe igama lakhe elingcwele. Oh, ukumangalisa okungaka. Amangaka amandla anawo yena. Bangaphi abathanda ukungcoliseka ubomi babo kuThixo kanye ngoku ngokutsha. Phakamisa isandla sakho. Bangaphi abathanda ukungcoliseka ubomi babo kuThixo. Yiloo nto, phakamisani izandla zenu. Masibone iPentecost. Masibone abantu bakaThixo. Ndiyakuphakamisa isandla sam. Nkosi, ndilapha. ukuthumana, thatha ingelosi kunye nelahle lesibingelelo, uze uthumele amandla akho phezu kwethu, Nkosi. Thixo, siphe ngenzaliseko yomoya wakho, Bawo, yiva umthandazo wethu, Nkosi, yiva umthandazo wethu, njengabantwana abakholwayo abamileyo, malibongwe igama lakhe. Njengamaza ozuko esiwa, amaqabaza ombethe wenceba, makabongwe uThixo, yanga imiphefumlo yethu ingalinde. Niyakukholwa nakoku, niyakukholwa nakoku, lona ngumoya oyingcwele othe weza. Oku, ngala amandla angabonakaliyo asiqhubela ebukumkanyini bukaThixo, iintsikelelo zePentecost. Buyelani emva ekhaya, nilindelwe emva ekhaya. Ningabantu ababalulekileyo, uThixo ufuna nezingcwalisi. Bafazi, sicoceni, madoda, sicoceni, masiqaliseni emva kuThixo, size sikhonze uThixo ngenhliziyo yenyulu ngenene. Makabongwe uThixo, umoya oyingcwele ukhona enhlanganweni, yenza nje oko uziva ukhokelwe ukwenza. Yekela nje umoya oyingcwele ushukume kuwe, akukho nto endingayitsho, andazi nje mandikutsho ngoku, umoya oyingcwele ukhona nje kwisakhiwo sonke. Malisikelelwe igama lenkosi, mayibongwe inkosi. Haleluya. Haleluya. Mayibongwe inkosi. Bonga inkosi. Okungaka ukumangalisa. Olungaka uzuko.
How beautiful. How wonderful.
Obungaka obuhle, engaka indumiso yabangcwele bakaThixo phezu kobuso benu. Phezu kobukho bukamoya oyingcwele apha. Bushukuma kanye, busibonisa uzuko lwakhe, kwesi sihlwele simxhelo mnye, sidumisa igama lakhe. Jika, uqhawula izandla zomnye uthi, mayibongwe inkosi mzalwane, mayibongwe inkosi dade, masilunge kwaye sivumele uThixo asivuselele, mayibongwe inkosi, injalo loo nto. Nonke mawisile namabhaptisi, namarhabe, nabakwamoya, nama-Seventh Day Adventist, nokuba yintoni, Khawulani izandla ebukhweni benkosi uThixo yiloo nto. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndiyavuya kakhulu ndingomnye wabo. Ndiyavuya kakhulu. Ukudiliza indonga, ukulahla inkunkuma, uzuko, inkululeko enkosini, ukudumisa igama lakhe elingcwele. Malibongwe igama lenkosi. Haleluya, makabongwe uThixo. Ndiyakuthanda nje ukubona okuya, abantu beqhawulana izandla, kwaye betyhilekile ebusweni, amandla kaThixo esithi, yiloo nto, yiloo nto, singabantwana bakaThixo, sonke silibandla elikhulu elinye. Omkhulu omanyeneyo umntu kuKristu Yesu, umtshakazi wakhe, lowo uzukileyo, ukuza kwenkosi kusondele. Abantu bakhe bayahlangana, kwaye beziintanda, ngothando namandla obukho bakhe. Oku kunjengezulu. Kuhle oku. Amen. Olungaka uzuko, okungaka ukumangalisa, nje ukunqula inkosi kumoya nasemandleni, elingako ixesha. Oko ibe kukuyeka, qalisa, nje akukho. Ndibaxelela abazalwana, bazalwana, akukho ndawo yakuyeka, akukho ndawo apha yoku, asikhange siqalise, ke asiyeki, nje, yamangalisa. Bangaphe abaziva kamnandi ngenene. Nje ubukho benkosi. Oh babe, yamangalisa. Ubukho benkosi yapha. Ngoku, ubukho benkosi bulapha ukuphilisa abagulayo. Kubenze abantu baphile. Mkholelweni nje yena. Niyamkholelwa yena. Ukuba sinokumkholelwa yena, zonke izinto zinokwenzeka. Uyakukholwa oko, uyakukholwa oko ukuba oko bubukho benkosi. Ngoku, ngeli xesha ni ndipheni nje ithutyana, ndiyithutyana ngoku. Kwaye, mamelani nje ithutyana. Mandiqondakalise kuni ukuba ngumoya oyingcwele apha. Mandinibonise ukuba umoya oyingcwele kwalowo uthethayo, lowo wenza into, uyazi oko. Bangaphi apha ngoku abaze apha begula, masibone izandla zenu. Abo ababene sigulo nabo abantu kuko indoda emephaya uyakholwa mnumzana akukho makhadi okuthandazela akhutshiweyo kodwa uyakholwa ukuba uthixo angakuphilisa uyakholwa ngandixelela yena ingxaki yakho isecaleni lakho ulungele utyando injalo loo nto igama lakho ngumnumzana Cartwright injalo loo nto ingaba injalo loo nto wangazelisa isandla sakho ulungile goduka kwaye uphile akuyi kuyidinga uyayikholwa loo nto laa ndoda ifunqule olwasana ezingalweni uyandikholwa ukuba nisicaka sikathixo uyakholwa ukuba oku ngumoya oyingcwele andikwazi ingaba kunjalo zange ndakubona ebomini bam asazani uyakholwa umoya oyingcwele angandixelela yintoni ingxaki nolwasana lunerhashalayo injalo loo nto ayinjalo loo nto ngokuqinisekileyo akusuki apha hayi kunengxaki yesisu obulaleka yiyo wena injalo loo nto ayinjalo usuka e-Kansas City kulungile buyela emva uyesu kristu ukuphilisile Haleluya. Uyakholelwa, uyayikholelwa ngenhliziyo yakho yonke. Nansi ingelosi yenkosi indanda phezu kwalomncinci, mncinci umfazi, uhlobo oludala, ehleli kanye apha, egula ngugqongo. Uyakholwa uThixo uyakuphilisa kulo gqongo, dade. Wena, onencinci ebomvu intyatyambo emnqwazini wakho, phakamisa isandla sakho, kulungile, goduka uphile. Amen. Oh, nguThixo, nguKristu unyana kaThixo, uvukile ekufeni, ulapha. Ngoku, beka izandla zakho phezu komnye uze wenze olungileyo wexesha umthandazo. Nonke kuni, ngeli xesha ndicela othile eze apha. Yiza apha mzalwane. Ngeli xesha unesandla sakho komnye ukubonisa ukuba uThixo uyaphilisa naye. Nomzalwane apho okwenza umthandazo naye. Mayibongwe inkosi uThixo.